DJ. Young talented. Bolimulu jomusufu dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka. Bolimulu jomusufu dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka. Bagamba kunyuma wekuba gutandika na yense nawe tulibanga bakeraba. Jagalo tunulizo lulusonga bolola. Sidi kukatia kubanga bala lamba bola. Boss smiling moto kazi yemelira. My girl nze kwa gala wala lolika jiko mosokari. Ta we never try to hurt you alive. Ta love you baby, I miss you lele. Promise me, you will never leave me. Let me be your next, your vokini. Kabulie chiga oye zabera wokusini. Vakwa gagaya ya gakuwana sikini. Unyumira bie bie, gaweza zebu jini. Kubanga jendio live fresh and clean. Bolimulu jomusufu, dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka. Bolimulu jomusufu, dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka. Jonja gade nyo kwa gade nyo girl shape. Figa chupa ya Coca-Cola. Ulika muli gweno akaloza. Yegwe gwentu nula konze nendo uoza. Wabula onkubabu foto kawe mboza. Yegwa tandeka kudaga. Bakole visa nyusa tenga tonyiza. Sibia chia yengena kutwala komba kade. Tugenda veda fenda mbula mune mbulu wade. Awade bakulize balabe baswade. Baby, you are my mommy. Tugenda veda fenda just you and me. Let me be your daddy. Chomu kwa ndoko fetu kuteke mubu badi. Ni azo jali akwatibu ensali. My baby baby gya girl. Bolimulu jomusufu dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka. Bolimulu jomusufu dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka. Kakuwa gale ya befiti na betuge. Zenawe lafwe kolele. Sibanebuza wasibuka wakubulu jibo sana kulaga kubachika. Wala yingenda kukwa tange chatika. Nyumirwa nyokula vakongo sekagwe. Kumu kwa nobitafu tafu siri siba mitafu. Ne wolibo nyizi za siri kuba sidapu. Di wakabi kumidia please follow me up. Pepe sabaka namba kaka watisapu. Onyumirwe nyaka imba kabla DJ. Bolimulu jomusufu dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka. Bolimulu jomusufu dia wezi vambo tufu wanoka wanoka. Tube sukari na majani wakacha imbu tufu wanoka wanoka.